ati inshuti yanje ninde? Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wamanutse ava i Yerusalemu aje i Yeriko, uko ahura n'abanyazi baramukubita kandi bamwambura umwenda we, uko bamunyaga ikindi icyo ari cyo cyose yari afite, nuko bamusigaho hasigaye hato ngo acikane. Uko umutambyi umwe amanuka muri iyo nzira ashyitse amurangije, nuko yinyurira hirya aratambuka. Nuko umurewi nawe amanutse amurangije, nawe yinyurira hirya kandi aratambuka. Ariko umusamariya ahanyuze ngo amusanzaho amugirira imbabazi. Nuko amugirira imbabazi amuhambira ibikomere, maze amusiga amavuta, maze amuhereza na divayi aranywa, maze amuriza ku ipunda ye, aramuzamura no ku nzu y'abashyitsi, arashika aramwinjiza. Aramuvuza, maze ku munsi wa kabiri akora mu mfuko we atanga ifaranga ariha nyir'inzu y'ababashyitsi. Nuko aramubwira ati nguyu umuntu umuvure, kandi nugira icyo uzomuvurisha kirenze ibi bintu nguhaye, nuko uzomuvura ubwanjye nyine nzakwishyura. Mwami Yesu aramubaza ati inde muri aba bantu batatu nshuti y'uyu muntu wari wahuye n'abanyazi? Uko uwo musore arasubiza ati n'uyu wamubwiriye imbabazi. Nuko Umwami Yesu aramusubiza ati genda utahe maze ubigenze utyo nawe.